tunapenda chula. Wauni utazani mambulula, uwa tulali njia tunashelewa gakula. Wauni tunafaulu kwa tabu, wauni tunakesha sana club. Wauni tunavyopenda ulabu, ukiagiza pombe kuja ina tabu. So
tonyesha unavyo, tonyesha unavyo chuma, tonyesha unavyo chuma ganti cha tembele. Tonyesha unavyo, tonyesha unavyo chuma, tonyesha unavyo chuma ganti cha tembele.
Kata kama mama J, lama kama mama J, kata kama mama J, mama J, lama kama mama J. Kata kama mama J, lama kama mama J, kata kama mama J, mama J, lama kama mama J.
Yeah.